Umfanekiso wamashumi amathandathu anesixhenxe. Ke kaloku kwafika enye yenkokheli kwezonqulo yalinga uYesu isithi, "Mfundisi, kufuneka ndenze ntoni na ukuze ndibuzuze ubomi obungonaphakade?" uYesu wathi kuye, "Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangumphefulo wakho iphela nangamandla akho ephela, umthande umelwana wakho kanye ngale ndlela uzithanda ngayo nawe." Ke yona inkokheli kwezonqulo ifuna ukuzenza ilungisa, ibuze yathi, "Ngubani umelwane wam?" Waphendula ngomzekeliso uYesu wathi, "Umntu othile wayesihla evela eJerusalem esiya eJeriko. Eyedwa endleleni uhlaselwe zizihange ezamshiya esecicini lokufa. Kugqithe amaJuda amabini esiya kukhonza uThixo eJerusalem. Athe akumbona lo mntu acezela phaya akafuna ukunceda. Ke kwafika umSamariya umntu wasemzini ongowolunye uhlanga. Wathi akumbona wavelana naye. Usondele wawabopha amanxeba akhe wamsa kwindlu yabahambi wamonga." Wabuza ke uYesu wathi, "Khawutsho ke, nguphi kwabo bathathu owaba ngummelwane walowo uhlaselwe zizihange?" Inkokheli kwezonqulo yathi, "Ngulowo owaba novelwano." Waza uYesu wathi kuyo, "Hamba uye kwenje njalo ke nawe." Lo mzekeliso uzifundisa ukuba ibingengabo abantu abathi bazimisele ukukhonza uThixo ababenovelwana nalowo usemngciphekweni, bona abambonisanga lowo ukuthi uyathandwa nguThixo. Ukunqula ngokunokwako akumniki umntu ubomi obungonaphakade, yaye akusincedi ukuze sibathande abanye abantu. Hayi, kufuneka kuqala siqonde ukuthi uThixo uyasithanda, size ke silwamkele olo thando, sikwamkele ukuxolelwa nguye izono zethu. Xa kunjalo, siba nako ukumthanda uThixo, sibathande nabanye abantu, nditsho nokuba bangabolunye uhlanga, sifane nalo mSamariya wasemzini owavela nayo naloo mntu wenzakaliswe zizihange.